azoqula azoqula amakhwekwe azoqula amakhwana awuze nawo wo wo maphonga enhliziyo awuze nawo wo wo maphonga enhliziyo.